tukomezekeka. Soga One Radio, tulungamizibu echitongole, echa Uganda Communications Commission.
Ulsas, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala, nga basangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mu bbiri.
Soga One Radio, tulungamizibwa ekitongole echa Uganda Communications Commission.
Musibye mutya abanafi abatuuliriza esawe konye mwe yekiro akadde ka mawulire gano ga mayengira ga nkoko. Nze musajja akabaka mbajiro jazi balige ya nkona omukutu gwa kyenda ko muze mukago omoyo gwa Busoga njeredde ntendo ga kutuusaako. Ntandikidde mu bitundu by'ebugisu poliisi mu kibuga ekyembaale ebakanye n'okunoonyereza ku nsibuko y'omukyalo w'emyaka 34 agabwa okubanga ono abadde yagenda Saudi Arabia kupakasa kuba kyeyo mu nkola y'obwakadaama kyokka olwakomyewo omutwe gwe gulinga ogw'omulalu era ng'asobeddwa ekane mu kibira nga tebayinza kumanya wa gye yava okusobola okumudduukirira. Poliisi etegeezezza ng'omukyalo ono ategerekese nga Ndagire Hamida n'abamu ku bamukwatako oba abayinza okubanga bamumanyi tebayinza kubanga babannyonnyoka obulungi era nga kino kye kiwaliriza poliisi okwangu amangu n'embiro okuyita ab'okumpi n'ewala abayinza okubanga amanyi omukyalo ono yalulukira omutwe mu kibuga ekyembaale baveyo mu butongole okutaasa. Poliisi etegeeza nti omuwala ono Ndagire Hamida yali yaakava Saudi Arabia gy'abadde akakalabiza emirimu gy'okumala emyaka kyokka olwakomyewo omutwe gwe ne gutabuka era ng'ensonga tennaba kubanga etegeerekeka. Kakati poliisi etubulidde nga yeebakanye n'okunoonya ab'enganda ze era ng'ekyali naye. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ery'ebugisu erya Elgon ono nga SP Rogers Crispus Taitika yatubulidde bino mu mboozi eyakafubo.
Okusinza ku documents that tufunye okuva mu immigration eraga nti ono mukyami wa bitundu bya Kapyanga Town Council mu district ye Bugiri Hamida mukazi wa Brown mumpi munene ate kino omunene yino tulinaye wano ku CPS tumaze nenako era okusinza ku we tulinaye yayongera ti bigembaganda ekisaga nti ayenda kwidandabwa. So tukowola abatyami abawulira omulanga guno tegeza ab'enganda benga baida ku CPS sembalo kumufuna baje maiso no mtu wala kuidada.
Ebyo nga bikyali bityo olunaku olwaleero akaluluka abavubuka ku mutendera gwa disitulikiti kalondeddwa era nga mu disitulikiti ye Kayunga mu bitundu eby'ebugerere abalondeddwa baweze okuleeta enkyukakyuka ez'omugundu mu bavubuka omuli okubasembeza ku mwanjo mu nteekateeka y'enkulaakulana n'obukulembeze obubaddewo. Bano bagamba nti obukulembeze obubaddewo obadde buzibu ddala nga abavubuka basindikibwa naddala eyo mu masoso g'ebyalo nga n'abasinga obungi beerabirwa. Ebifo ebirondeddwa kubaddeko eky'ebyensimbi n'ekya ssentebe w'abavubuka mu disitulikiti ng'ebisigadde byonna bayiseewo nga tebavuganyiziddwa. Ku bwa ssentebe w'abavubuka Beino Mugisha Mebo afunye obululu 25 amudiridde Yezefu Mukisa n'afuna obululu 15. Ekifo ky'ebyensimbi kiwanguddwa Yezefu Musisi n'obululu 26 ng'avuganyizza ne Nabisera Sofia afunye obululu 13. Omusasi wa kyenda ak'omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga Radio Mujugumiza Gwanga asimbye amakanda mu bitundu by'e Kayunga Nalubowa Latifa ayogeraganyizzaamu okwo ne Beino Mugisa Mebo awangudde wa ssente w'abavubuka mu bitundu bino.
Abavubuka basuubira enkyukakyuka mu bukulembeze kubanga okusinziira ku mbeera ebaddewo tubadde mu bufuzi wabula tugenda kuba n'obukulembeze obwaniriza buli omu obugattako ku muvubuka w'e Kayunga era obugenda okumwongerako ebyamakulu so si obugenda okumunyigiriza. N'ekirala njagala bannakayunga bonna naddala bavubuka bannange bategeere nti naffe abakazi tusobola. Bwe mba nsobodde olwaleero njagala n'abawala abalala babeeyo beenyigire mu bukulembeze mu bujjuvu kubanga buli omu alina obusobozi. Tekiri ku butonde, tekiri ku myaka, wabula kiri ku busobozi bwa muntu.
Era Yosefu Musisinga yawangudde ekifo ky'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka olwa disitulikiti y'e Kayunga. Asiimye nnyo bavubuka bana bamusizzaamu obwesige ne bamulonda.
Yakwebaza abalonzi baffe bonna abasobodde okuyimirira wamu naffe ne mutulonda. Kibannange mwebale, mwebalire ddala. Akaluka leero kasazeewo emyaka etaano omuvubuka w'e Kayunga bw'agenda okubeera. Eno landimaka gye bakoze mu Kayunga olunaku lwa leero si ya bulijjo. Tusobodde okubalansinga obuyinza. Kitegeeza buli mukazi afuna equal opportunity okukiikirirwa ku kkanso.
Tuogeddeko n'akulira ebyokulonda e Kayunga Douglas Twine Masiko n'agamba nti akalulu katambudde bulungi nga tembaddeemu vvulugu yenna.
Akalulu kagenze nga bwe kalina okuba, kagenze bulungi kozi tubadde mu kalulu ka youth ku district level nga bwe muzeemu nabo okuva emabega, we started from village level. Akalulu kagenda mu mitendera, katandikira ku kyalo ne kagenda kumuluka ne kagenda kugombolola kati kabadde kuno kulonda lukiiko lwa district abatuyita special interest groups. Mumbamu ba youth, mbamu ba older persons oba abakadde abemi akankaga okudda waguru deni naba baliko obulema ku mbiri gyabwe. Kuvaawo kati abaana abayiseemu tujja basinka ku regioni kabeerezeemu mpaka we bagenda ku national ne balonda MP waabwe wa all those three categories ezenjogeddeko za special interest groups.
Ebyo nga bikyali bitya, amasomero gatandise okubanga gazzaayo abaana abawumudde era nga wowuliira bino ng'abazadde bakubiriziddwa okwongera okuteeka eriiso ejjoji ku baana baabwe. N'abavuzi ba boodabooda balabuddwa obuteetantala kukkakkana ku baana baabuwala be bakuluggusa okubajja ku masomero okubaziika n'engugu zaabwe ate okubakyusa obwongo okubatwala mu bikolwa ebya sitaani. Amagezi gano ag'ekizadde nga tegakungulwa gafulumiziddwa ne Kimbu wa Muhammad Ssente w'abavuzi wa boodabooda mu kibuga eky'Iganga babadde ayogeraganyamu okola ekyendaka omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga wakati mu kuba tooki mbaana bawumudde.
Kubiriza aba boodabooda mwena mwena abakoba nti muvuge bulungi abasaabaze ate ekiseera kino ky'abaana bali kujja kuva ku masomero mulina okubavuga bulungi oba omwana akuwaire ekeesi ye mifaliso biki bivuge mubimutuukize omwana oyo gaali kujja oba omuntu aire ku takisi muvuge omuntu alina ebintu ebyo ku takisi. Eri abaana baba n'ebintu bingi pimpikidde abanga diri ibiri kubiriza iwe oli kubeeka mwene bintu making sure nga alivuze ebintu by'omusaabaze eby'omwana oyo omusomi nti omuba kulyanda kulyanda okumana nti ebintu ebyo bituuke ebijja otavuga n'oleka abeesa ebintu by'abantu bidakubula kai tutuuke okola ati aba boodabooda bali kubuza ebintu by'abantu.
Era Kimbo wa bwatu yeerabidde kujjukiza aba boodabooda okulwana ennyo okulaba nga beenyigira mu bibiina by'aba boodabooda eby'obwegassi okusobola okwejja mu lumbulegero obwavu n'ensimbi eziyinza okufunika amangu nga bafunye ku buzibu.
Saving kintu kikulu ino kibi ino wa bodaboda okusinga isimu ng'oli kwenda omupiira ku pikipiki aye nga mupiira gwa munda gwanusuka 8:5 aye wasinga isimu lyolinalyo ng'ate isimu ne business kasitoma kwajja okukubirira munaye don't twalira ebintu gundi donjo ontolera omwana ku isomero aye isimu olikoze ki olisinze kitegeeza nti akakasente okafiiriibwa kai mbakubiriza okulya mutulie ng'ababooda bwe tulya aye tumane nti ni saving kintu kikulu da musako savinge buli kyona abo olikwenda tojja nakugayira muntu ojja bujje musako yo ngokoti bana nenze yo sende mitwalo 10 mitwalo 10 kulikwirira siringi 15 omwezi kitegeeza nti oba oli kukola bulungi kusinga okusinga isinga ebintu byetu batulinabyo muntu yatola yo ne jacket yakati mpamu mutwalo.
Mu mawulire amalala ag'esigika ekiro ky'olunaku olwaleero ky'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB kiragidde mu bwangu abakulira ebyenjigiriza ssaako ne bakalondoozi b'amasomero mu zi disitulikiti ez'enjawulo ne munisipalito okutimba enkalala zaabo abayizi abaawandiisibwa okutuula ebigezo ebyakamalirizo olwo nno kiyambe abayizi okutebenkera emitima n'okweteekateeka okumala okusobola okubanga mu butongole bwe batyo beenyigira mu kubanga bwe batyo bakola ebigezo. Abaana abasinga obungi bawandiisibwa naye nga naguno gujjwa abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu masomero ag'enjawulo mu disitulikiti ez'enjawulo ssaako ne munisipalite ez'enjawulo babadde bakyesuliddeyo ogwa naggambo okutimba enkaala zino. Jennifer Kalule Nsamba ono nno nga ye mwogezi w'ekitongole ki UNEB ategeezezza ng'enkaala zino bwe zirina okutimbibwa mu bifo by'amasomero ebirabika obulungi kisobozesa abayizi ne bazadde baabwe okujja okwekenneenya amannya gaabwe abamu n'ebibakwatako olwo nno beetegekera ebigezo ebyakamalirizo. Era ng'ono okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero kiraga nti enteekateeka eno yakutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi kiraga nti enteekateeka eno yatandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka guno era nga yakomekkerezebwa nga 10 ogw'ekkumi ey'okutimba enkaala z'abaana bayite bakandidaeti abagenda otuula ebigezo by'akamalirizo.
Ettaka lya UNEB akawaayira ak'okuna na subsection ey'okubiri ekakatako amasomero gano wamu ne districts okulaba nga ziwanikika enkaala z'abayizi bano mu kifo ekiyinza okulabika amangu nga okugeza notes board abantu bonna bwe bayinza okuba nga basobola okugenda nga okukebera enkaala z'abayizi. abayizi bano abazadde abayina abana abasomera mu masomero agatalina senta ya UNEBU abo nabo tubakubiriza okulaba nga bagezaako okunoonyeza baboza amasomero gaabwe abaana bagenda kwewandisizaawa bewandisiza luddawa gye bagenda okukolera ebigezo kino kikulu nnyo ekyokkebereka enkaala zino kubanga kijja kutuyambako okulaba nga twewala obuzibu obuyinza okubeerawo singa omwana aba teyeewandiisizza aye najja ku ssaawa envanyuma ng'ebigezo bitandise n'agaanti tandaba kwewandiisa ate nga ssaawa eyo kijja kubanga tetusobola kumuyamba.
Era asabye abazadde n'abayizi okwekenneenya ebinaaba bitimbiddwa kiyambe oboolyawo ebizibu ebiyinza okuddirira mu biseera by'omu maaso.
Twagala okukubiriza abazadde bonna awamu n'abayizi okulaba nga batwala ensonga eno nga enkulu ennyo bagende bakakase oba abayizi beewandiisizza ate bakole n'ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa okwekenneenya enkalala ezo okulaba nga ne baba beewandiisizza bye beewandiisizza bye bituufu. Singa kizuulibwa nti nno omuyizi ayina obukakafu nti yasasula mu budde asangibwa nga teyeewandiise nga tebamu wandisiza tujja musaba omuzadde wa omuyizi asooke yeebuuze ku ssomero lye lwaki taliiko ku lukalala olwo singa tebaamuyambe then tujja musaba abeere nga ajja ku UNEBU atubunje ku UNEBU tube nga tusobola okukolawo kino ekisoboka okuyamba omuyizi oyo.
Ebyo nga bikyali bityo mu mpiira ogwabadde olunaku olw'eggulo wakati wa Uganda Cranes ng'esamba ne South Africa Uganda gwe yayiseewo nga yeekulembedde ekibinja kya oluvannyuma lw'okugwamalirira ne South Africa 3-3 bannayuganda babadde Namboole n'abalala bagoberera ebigenda maaso bagamba nti waliwo t-shirt kati ezambalwa abamu ku bawagizi aba ttiimu y'eggwanga okuli ebigambo ebimu nga bya buwemu ebirala nga bya byabufuzi ezisaanye okuba nga ziweerebwa okusinziira ku mawulire agava mu bitundu bino. Ababadde Namboole bagamba tibukyanga abateesiteesi ab'empaka zino n'ebyokwerinda nga poliisi okuwera vuvuzera ze baafuwanga mu biseera ebyo awamu n'enkondeera ezaakolebwanga waliwo kati ate omuze ogubaluseewo mu kisaawe eky'Namboole ze t-shirt eziriko ebigambo eby'obuwemu endala nga zoogera ensonga z'ebyobufuzi eziberusenga obutika ebiro bino ezimu ku t-shirt zoogera ebigambo ebiwemula endala ziriko bannabyabufuzi be ziwaana endala ziriko ebigambo bingi ebiweerezebwa eri abasoma. T-shirt zina abaana bazambala bataddeko ebigambo ku mugongo mu langi ez'enjawulo era nga bambala wakati mu kwongera okukanyuga obubaka obugenda buyisibwa ku mitimbagano. Mu kisaawe kye Namboole ekyajjudde abantu abasukka mu 40 olunaku olw'eggulo wakati mu kawoolereze nga Uganda bagikulembedde mu ddakiika ezisembayo t-shirt zino zaafulumizza ebigambo bingi ezabaddeko ebigambo nti Museveni ajjeeko essimu ye olwo nno t-shirt nga yeeyogera ebigambo ebyo abalala bayogedde nga bwe bali mu mukwano n'abalala abasambi t-shirt ezimu nga ziraga abamu ku baffe ennyonta ya kaboozi ezimu zongedde okulaga obufumbo nga bwe baagala obw'emisana n'endala ezigwa mu kkowe eryo abasengejja ensonga bagamba ng'oggyewo obuvuzera abamu ku bavuwagizi b'omupiira ze baafuwanga t-shirt zino kati ke kalombolombo akapya ke bagenze bambala okwongera okulaga obubaka bwabwe obugenda eri abantu ab'enjawulo. Ekibiina ki National Resistance Movement NRM nga kikulembeddwamu omumyuka asooka owa ssentebe waakyo Alhaji Moses Kigongo ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Tudwong batongozza olunaku olwaleero ekifaananyi oba giyite posita eyamu M7 gy'agenda okuba ng'atambulirako mu kalulu ka 2026. Omukolo ogubadde olunaku olwaleero bano bategeezezza nga posita eno bwejjudde ebinnonogo era okusinziira ku posita eno egamba nti Pulezidenti 2026-2031 ne kubeerako ekifaananyi kya M7 kumpi ekifaanagana ng'ekyomwaka ogugwako 2025 era ng'ayambadde enkofiira y'enjeru n'essaati enjeru yeru wakati n'akamwenyumwenyu ku matama Yoweri Museveni ne basaako protecting the gains as we work a qualitative leap into high middle income status nti eno y'enteekateeka y'okuzuukusa bannayuganda bonna kyenkanyi okwenyigira mu nsi eri yadde yaddeko mu byenfuna. Ku mulundi guno Museveni azze n'amannya abiri gokka eri Yoweri Museveni ng'amannya nga Kaguta ne Tibuhaburwa tagaleese ku mulundi guno. Ate abantu abawangaalira magombolo 4 okuli Buwaaya, Mpungwe, Kigandalo saako ne Bukaboli gonna agali mbunye y'ebuvanjuba mu disitulikiti y'e Mayuge giyite Bunya East bafunye akamwenyumwenyu ku matama akakirako omwoki wa gonja oluvannyuma lwa munnakibiina kya NRM yali akajja akwata ebendera y'ekibiina jjuuzi Bishop Alex Ekolo okubanga bwati abalete dambyule ensene bayamba okusobola okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Abamu kubogeraganyizaamu okono omusasi waffe mu kitundu ekyo bategeezezza ng'ebali abasanyufu oluvannyuma lw'emmotoka ey'ekika ky'ambyulensi ejja okubayamba okutambuza obulungi emirimu gyabwe egy'ebyobulamu. Ekola agamba nti yasuubiza abantu okubaleetera ambyulensi ng'egenda kubeera ku ddwaliro erya Healing Shepherd Hospital ku kyalo eky'Ebusira mu ggomba ly'e Bukaboli mu disitulikiti ya Mayuge era nga lino lye yabazimbira. Atubuulidde nga ambyulensi eno bw'ejja okukola amagombolola ana agakola bunya ey'ebuvanjuba omuli Buwaaya, Mpungwe, Kigandalo Sako ne Bukaboli. Era ng'omusasi waffe abaddeyo Kibuka David ategeezezza ng'omukolo guno bwe gwetabiddwako abantu abawulirako ddala era nga bangi ku babaddeyo basiimye engeri omukulembeze waabwe gy'asobodde okubanga batuusa ku kkula lino era okuleeta emmotoka etambula ate ng'ejja kubayamba ku nsonga z'ebyobulamu.
Ambyulensi mukama waffe gy'abakobanga Bishop Ekol Elukan etuuse mu konsitituensi erimu n'ebyeyasuubiza byonna byonna wamu ebyuma ebirimu enguudo mu bebagumu byonna byonna birijjakola ki birijja kutuuka. Yetasuubiza mu byobulamu nti akyusisa ebyobulamu bunya East Constituency esaawa dino agitaire ku mutindo ebyobulamu biri bulungi tiwe tunaamu wawale ku bana buli
twogeddeko n'abamu ku abo abadde ku mukolo guno ne basiima ebyo bye baweereddwa. Kakati Bishop Ekol mwennyini Alex atubulidde bino.
Ambulance Land Cruiser eri ku zero mileage nendala buti kudikasinze mu Uganda for now coding waliwa nagulo lwaido ayinga buti ambulance mu Uganda yona yona eno na ambulance buti esinga niwe dibedirie mulago so twenda kwebaza Katonda oloko tutusa ku mailo stone yeno nti wanuona tutusewo nebaza ino balonzi tibaye tuogera kwa ambulance mwanesiga ngaika alikutuka aye buti tutuse walivi aide bigambo buti tujire cha mu kitundu mwide mujibone ku ambulance ya imwe ejja kubamba.
Gano kanfundikirire wano mwebale kubanga mukyawuliriza tujja kuddingana ku saa 3 ez'ekiro n'amawulire webuzibidde agabaddewo mu lunaku.
Una gabe ya mawulira gesigika era amasengende agagama ku buli muntu
gakutu sibu aku
nana habu mouthwash lye dagale tufu
yenega kasamu kujanja bendu adeza amanyo
amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gaga sanyalala bosenyo bamulu sayi sayi obuga izaluda lumu senyesa nana
na iwe gendeleza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne better life abakuguka mukujanja jabiseddagala lyobutonde ku ndwadde enkambwe nga ulcers, prostate mu baami, abaami abanafu, sukaali, pressure, abaakubwa stroke, endwadde zitawaanya abakyala, ania, ebifuba n'endwadde endala nga basangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Arcade omwaliro ogwokubiri bakubire ku noti 7
Nakuchenda Katonde Mukaga Busoga 1 FM Omuyo Gwa Busoga
Busoga 1 Radio Tulungamizi Bwe Kitongole Echa Uganda Communications Commission.
Bino birango byanja olwo management ya Busoga 1 Radio Omuyo Gwa Busoga nga nono esimbi amakanda wano ku school in Port 1 okumpi ne Jinji SS oba okumpi ne Jinja School of Nursing and Midwifery ku lugudo lwambuka ku Jinji SS ekutegeeza nti okyasobola okuweereza ebirango byoba ekirango kyo nga totindize lugendo kujja wano era nkati weyambise namba zino wammanga osobola n'okusindikako ssente ziri mmannya ga Busoga 1 Radio kuba ku 0758 529 1010 0758 529 1010 oba 0779 900052 omanye ebisingawo. Omuliriza waffe omulungi olina amawulire yonna mu kitundu kyo oba waliwo ekiguddewo nga yandiyagadde okukitutuusaako kuba ku ssimu y'ebyamawulire eya 9-6 omwoyo gwa Busoga oyogeraganyeemu okwo n'abali ku mmeeza y'amawulire ku 0742-96-953 omanye ebisingawo. Ate Bugembe Institute of Health Sciences etendekera ebisomesa abasawo n'abajjanjabi ndi wali e Bugembe nga bakutegeeza nti basomesa abaana certificate mu enrolled nursing certificate, midwifery certificate mu pharmacy, medical laboratory techniques, medical records and health informatics ne diploma mu clinical medicine and community health, medical laboratory technology, pharmacy awamu ne medical records and health informatics. Ne bakutegeeza nti okyasobola okuwandisa ku 5 wali e Bugembe kilomita emu ku Wanyama Road oba osobola ogenda na Wanyago ku Kameze Drug Shop kuba ku 0757-06-9903 oba 0708-10-6-2 omanye ebisingawo. Bannaffe Esinka nteba ya rumu amazi enkeji ya gali kanate mnyanja la wegende gasanga muntamu. Katusinka ne kusatweze chilo na maulida mala tovaho.
Okwedo lula Uganda, waliwe chamanye chisituka. Okuva kungudo, okutuka kuntindo. Ama bibiro, ama ka, ama somero. Byonanga bizimbidwa, sementi omugumu atachuka. Hima cement, echikacha sementi yesigika, oruwa mutindo, obu wangazi, nukukulu omulimu ogwe chikecha waguru. Buli chizimbidwa chiwangara, anti chiba nomusinji omugumu ogwa Hima cement. Hima cement, build strong, build to last. Hima cement. Akwali wanga wa amani, akwali wa kuwangara. Hima cement, tulina awo kuva kuntandikwa.
Ronaldo just scored! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming on and scoring!
From the bowel of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need! Season 2025-2026!
With Alan Okero!
Starting August 15th, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Isimu chikati rino, boyo ndo litaku, nivaku buve, sikurini, tebo na, bano ya chisimu chino chins. Sinye kaan, chumene, wachiri mfiro muru ndi mulala.
Nasipo mbibu simu chi.
Munaba afere isimu.
Ebyo bie mbakoba nga, mwe wala haba fere, ngamba simu mogato la mul Dalton Phone Center, mchibu gaidinda.
Iranga main branch ya iwe, ilikuniza mroad west corner, kuchizi mbechimi ufu, ngoja ku Centenary Bank. Baba na maduka abiri, okuli ingiliza Total Petrol Station, awali stage MB kongereri soka. Liyamasimaga Infinix ni Tekino. Ate rio kubiri. Liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizi mecha Dr. Imbisibwe wana balina weiduka. Ate iduke December yo diri ku Main Street. Okuli ingiliza World Crane Bank. Gerama duka gunagona ga Dalton. Mubuna utia drops inga deubira kuli yao. Toja kuiduka lionariona. Awasira tia drop.
Jogla ni Dalton kusio msam 0 isatu. Mkaga na itano. Ata na muenda 0 msampo.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
The Yansa Foundation in Tusako, Jumamo Lokolenga, Womo, David Lutalo, Hankana, Yuma Live, Konsati, Lukowa, Kurukola. Imano ulira masanyalaze amalobuza gamezolu tiko nga mkango gomwenda kome piramidi mwetando matani kide buyende makanga musenta nga musavo gomwenda baliku grand paganeze mugembe opposite cathedral babalizele kagubabu chisawe kamuli baba imi chondo daba mawele kendeko tosume paka zobu gadi no mpira sejimba ama tala lumamio endonge watu kangalanjo poki ingila mtuwalu gumo viepe mtuwala mili emeze mtuwala tano evina kusawa kumina mili nga jiguru awo biwa kituwa pansa Foundation. It's younger than she gives them in my job to watch it.
Kali, Mulzo Mlunji, Nongro Kubanga, Kusima Munanga, Waka Kumirukchenda, Katunis of Muka, Gabsogan, Femu Gabsoga, a Jolk Jamas Nukwango, Tuliza, Jamas Nukwanga, Quevaza, Nakuban Munangi, Wabal Kubanga, Okataze, Uruna Kuru Akubiri, Eranga Kudomas Rikmina Mwenda, Omez Gua Munana, Munango Makwank, maybe Abinetanu, a Jolk Jamas Nukwango, Tuliza, Kvamit Mabendaro, Jamas Nukwanga Kusima, Rana Subiran to Runa Kunus Kubanga Lukuta, Bujabunjino, Uruna Kuruno, Oruarero, Nendo Kubanga, Namsa, Kuabonabona, no Kubasu Sok Sasira, Edi Abantu Badamon of Vambitundu, bitali bya nsambo ndala omugiro maiso munange nokubanga mufuna ebizibwe byenda ulu eri abafirirwa eri abazisi olinda kunolera nabali kuzikona ko lwencho ere mwana mwana nongero kubanga basasira ku nasaba mutonzi nti ikirize munange obula masubulu kubanga abutambuza bulungi era busubulu kubanga bukola binga butambula bulungi nize mwino Moses Mutalya ndikuja maiso nokubanga kulamusa ku olinda kunolwa lero era na jamaiso nokubanga kwaniza programu yenenganzi programu yifene ya chatule etambula okuva oluna ko lwebalaza paka oluna ko lwokutanu aje tutandike sawa endala paka esawa eisatu edowira bulido webalo kubanga ojuliriza webalo kubanga otuliriza enendo kubanga mbala msaku era nakubanti mazi okubanga ntuka tujja kubanga tambula paka esatu dakuba isatu edowira buno obwoluna kuluno olwalero oyidi bulunyi nti msawa yifene soka bulirwa kubiri munange atuba tufuna obubaka okuva mbana ifano aba inaver ministries tuba tufuna obubaka okuva mbana ifano aba inaviro ministries wetumala okufuna obubaka buno olwo ntwaira musawa yokubiri era twasobola okubanga tuyongerayo nembozi ninjino kamala nongera okubiza jama kino okubanga ozana munanga kazano kaife kano aka busoga radio bingo ngondiga star ibiri munana ndala star mukaga ash kusimio airtero oba air mtn iwe kasitoba kunanga kumabiri don kapterevu oida kumaliza nga akasento okozechi nga akasento okawangu ya bulungi ino era nga ebintu busobola okubanga bitambula bulungi ino oida kwikiriza atubenga tufuna oba kabuno okuva ebana ifano aba inavemiswizi then msawa yokubiri tujja kwira naba kuruba naba pathway era tusobola okubanga tutambula mpola mpola omuliriza iwo tavaku tujja kubanga tutambula era binyi bitujja kubanga bida otaseguka leka tujumba na ifano aba inavemiswizi oluoni tubone embera ngabwe kujama isino kubanga koletya nokubanga etambula
Mutukufu aba uluwa kuikiriza. Ilo kuikiriza uko kuida. Ngo ulilize liya wandikiwa. Situlo kuikiriza kwe sawe eno. Ngo ulilize chigambo. Okuvamu Inaveo Ministries. Yogera kuno msumba. Kuziro musanvu musanvu ibiri. Chinana na munana. Abidina ibiri. Abidina ina. Kwa utuchalireku kubuweleza waife. Kumairo mbiri. Okuli ingirira. Eisundi uli ya mafuta. Elia Haas Petro Station. Kubagalukayo kilos. Eidinda. Inaveo Ministries.
Psalms 126. We are reading verse 5 and verse 6. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.
Ne wankubadde nga yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo alinda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye.
May the Lord add blessing the reading of his word.
Katonda iso omukisa mu kigambo kye ekisomeibwa.
You may be seated.
Mwida kutyama.
Praise the Lord.
Katonda ebasibwe.
So I'm going to speak on the subject of storage.
Ndijja okwogera ku lusomo olw'okutereka.
Eiterekero. Praise the Lord.
Katonda ebasibwe.
Storage.
Eiterekero.
Now, storage is an available space
kale buti eiterekero ni ekifo ekibaawo ekiteeketeeke.
Where something can be kept in reserve for future use.
Ekintu ekiyinza oterekebwa mu biseera eby'omumaiso.
Amen.
Amina.
So for example in the St. Luke chapter 12.
Ekyobulira ku Luka omutuukirivu 12.
It speaks about a certain rich man.
Ayogera ku musaada omugayika.
Whose ground brought forth plentifully.
Eyakungula yamakungula amangi.
And he thought within himself saying.
Era yerowooza munda ye ng'akoba ati.
What shall I do because I have no room where to bestow my fruit?
Ye nakola ntya kubanga nzati leka makungula gange.
So his ground brought forth plentifully.
Kale yakungula ebintu bingi.
And when he looked at the storehouses,
we yali ingira materekero ge,
they were not big enough.
Gali ngati magazi ekimala.
Because when you have something
banga woba ne chintu
that you may not use immediately,
jota yinza kukoisa mangu,
you think of a storage.
Oza kute kuitelekero.
So in verse 18 and 20,
mukanita nakama 12,
he said
akoba,
this will I do.
Yakoba kino kyendi dokola.
I pull down my barn.
Ndinda kumena amawanika gange.
And build greater.
Nzimbe agasingo bunene.
And there will I bestow all my fruits and my goods.
Ire ndote leka makungula gange kwangona.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says I'm going to pull down.
Koba ndinja kumena.
And then I'm going to build greater ones. That in there I may bestow my fruit. So he devised the storage.
He devised Yatao.
And I will say to my soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat and drink and be merry. So this man here, after he went into a very big harvest, he said, I've got too much to myself. Also, let me go and just sit and rest. And go into a certain form of retirement. So the idea of burns was a good one. But his problem was to trust in his wealth. Sometimes we achievement, the things that the grace of God has given us. Sometimes we trust our parentage, knowing that we come from a very good background. And sometimes we trust our education. Sometimes we trust our achievements in life. And we may think sometimes that we will never need anything in life. And that becomes very dangerous. This is exactly what this man went through. It's not bad to store away great wealth in banks. But it's not good putting your eternal trust into the things that perish. Verse 20 says, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? He says, you fool, look at the confidence you have. Look at the trust you have in the things of this world. So, you know, he says one morning he wakes up and God calls out his soul and he says, you fool, your soul is needed. So his question was, whose shall these things be? Whose will these things be? Whose will these things be? Amen.
Amen.
Because you are there. And those things are not there. So I want us, you know, despite the blessings God has given us, we need us to find rest in Christ. That's the only true rest that we can never have. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. That's the only rest that we can have confidence in. You can have your great parentage. You can have your good money. You can have your good education. But if you have your rest in Christ, that's all you need. An eternal rest of the bosom of the Holy Ghost. So you know about storages.
The
today when you buy your phones, we always ask, what is the storage? Because we need to store digital data. I may not be very qualified to talk about that, especially when Brother Henry is holding his head. But you know, you are talking about storage. Where am I going to keep what I have? So we are told that digital data is electronic representation of information. In a format or language that machines can read and understand. So you put your chip in there and the machine can read it. So you need to know that how much data can my phone store. So storage is a very important thing. When Brother Branham was developing in the message, God told him to store the food. Amen.
Amina.
And that's what we have today as the message. It was stored on the tapes. And today the tapes speak to us. It was stored data. And those tapes are like a storage of some kind. Amen.
Amina.
And I want us to go another step a little higher. For us to know that every one of us
if we
has a storage of data that we draw from to make our being. Amen.
Amina.
Our behavioral traits and even our physical appearance drew from a data somewhere. And now that's called the gene. These genes as segments of our DNA, which give you physical and behavioral characteristics, which makes you totally a unique individual from another. Amen. So your physical makeup, your behavioral makeup, it drew from a bank. Amen. Which was from your dad and your mom put together and you shared all their traits to make you. So everybody that has ever lived here on earth, since Abel, is totally unique from another. Amen. We can never be the same. There is nobody who has lived on the earth with a total similar characteristic and behavioral nature. Amen.
Amen.
Never be the same. God is the only unique artist who has made billions of people and all of them are not the same. You may have identical twins, but when you bring them to the thumb trip and the thumb print, you discover that those people don't look alike. They are totally different from one another. God doesn't look forward to you being like me. Amen. Everybody has got a unique personality. Some people are talkative and some are quiet. Some are tall and some are short. Some are brown and some are dark.
Hallelujah.
So you see that God has desired to have you in a special way. You need to think about yourself as an individual. Much as you have your brother, he's a totally different entity. And your father is a different entity. You stand alone before God. Every one of us is born with an instruction manual. Amen. And you know, when you buy your phone,
gogula isimulio.
It comes with some kind of instruction manual.
Lidani manu echakutaba kalimu endagiro.
So that you can learn on how to operate that
one. Ibeto inzokwe gengileo kwe samu isimu yeyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
So every one of us
Kaibli omuku ife
is born with an instruction manual.
Yazali wana kutaba kamufunu la kienda ulo.
And the only way we can break into that.
Ilengeli omuku etu inzokwe ngilamcho.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Don't ever speak.
I want to put it this way. You were born physically with an instruction manual. That you are tall, you are black, you are tempered, and you can
blow up,
because that's what your gene produced. You are treacherous, you can be, you know, all these kind of things. And they are totally coded into your nature. So the only way you can break that is the new birth. To give you another nature different from what flesh and blood has given you. Hallelujah.
Hallelujah.
So when you are born physically, it paralyzes the gene of God on the inside of you, because you were in him before the foundation of the world. Are you together with me? That's why you are a son of God today. But then when you bypass your
Jephthah,
and then you were born in the body of flesh, that gene which ties you to God becomes paralyzed. There is nobody who can be born as a son of God. That's why you must be born again. Amen. That's why he says, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So your first birth completely made you blind to the things of God. Amen. And I want to tell you again that the same birth totally put you out of the kingdom. You were born out. Like Abel was born out. Amen. Because they went out of the Garden of Eden. That's where the first natural birth was given. Amen. And even your first birth has nothing to do with God. God just allowed you to be born of your father. Amen. But then you need a new birth to be part of the kingdom of God. Amen. Amen. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, when we talk of the water here, we are not talking about the baptism you took. We are talking about the washing water of the word. Amen. So as you come down here, you are going through the washing of water, and your total obedience to the word brings down the Spirit of God upon your life. That's why he says, except a man be born of water. In another way, except a man be subject to the word. Amen. And born of the word and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Why? Because that which is born of flesh is flesh. And that which is born of spirit is spirit. Are you together with me? That which is born of flesh is flesh. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Somebody say amen. Amen. So marvel not that I say unto you, you must be born again to break the natural birth.
Amen.
Which is your gene? You need to be born again to break that bank so that the natural bank which your gene produces, your mannerism that you have inherited from your parents, your grandfather, your great grandfather needs to be broken by the new birth. Amen.
Mina.
So what we come through in life, whether good or bad, it keeps just attaching itself on our format, I mean on our genetic formation. Amen.
Amen.
Are you together with
me?
You do a good thing, it is coded on your gene. Chesiva ku nsigo eyobuzaliranwa.
Chesiva ku nsigo eyobuzaliranwa.
Amen.
Amen.
So for example, some bad guy goes and worships an evil thing. That action ties itself on your genetic formation. You may not be able to understand this now. But as we go on, you will see
it.
And everything that you do, it can also just attach itself on your genetic formation. Amen.
Amen.
So the new birth is what you need to erase those things from your life. I say,
Baba,
you must be born again. Amen. Amen. The new birth is what you need. Because before you, behind there, there were certain things that your natural gene went through. And those things attacks on the gene. And it gave you the way you look like. And it gave you the character that you have. But the only way you can get free from those things is being born from the inside. That you are no longer controlled by your genetic form, but that you are going to be controlled by the gene of God, by the leadership of the Holy Spirit himself. Amen.
Amen.
Can be said about your family that those people have got high temper, and it's true that those people cannot be trusted, and it's true. But the moment you get born again, there comes another power that controls your life. That's why you say you must be born again. It makes you different from your family. It makes you different from all people because you've got a new birth. The new birth rewinds you back to your spiritual traits with God. Hallelujah. You start to act like before Adam's fall. You know, because you come back in the likeness and image. So the new birth brings us back to the standard image of the Lord Jesus Christ, because we grow into that image, and that's everybody's desire. Lord, help me to be like Jesus. Amen. Both the good and bad store on your gene, and that's why the books will be opened. Amen.
Amen.
It's not these papers, but the books being opened is the ability of God to see through you like the Holy Spirit used to do in the ministry of the prophet. He could look at you and he would tell you how many doctors you visited, what you are from. You come from the mountain country. You come from
Tennessee.
Your name is so and so. Nothing is hidden. So now that's why he says, and the books were opened, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Are you together with me now? You do good, it stores on the gene. You do evil, it stores in the gene. It is stored in the book. And you are a book. Hallelujah.
Hallelujah.
When some of these medical experts take you and they take your blood, they can go and read from it. They can tell who you are. They can tell what you suffer from. Amen. Because they have a tendency of getting into the gene. Now there's what we call technology, whatever it is. They are now trying to see that if there is a certain form of sickness in a particular family, they have the ability to go into the genetic formation and do it. I shouldn't be saying that when William is
there.
He would be well best to say that. Oh, praise the Lord.
Oh, don't ever.
I want you to look at Exodus chapter 34. And verse 7. He says, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression of sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and to the fourth generation. Somebody did something wrong, it would come upon the child, then upon the grandchild, and then the great grandchild, and then great great grandchild. Why? Because that evil connected itself to the gene. Are you together with me? Yes, sir. I want you to understand me very well, because what I'm dealing with today is different from what you hear out there. That while we are going to have a convention to break the genetic curse, it's different from what I'm dealing with today. So I want you to be very attentive to me. The evil registered on the gene and then affected the children, that's the reason why you must be born again. Because if you are not born again, that thing is going to hold on you. We are now not talking about just coming to church, but we are talking about being born again. Not just to understand church doctrine, but you must be born again. Amen.
Amen.
In the Old Testament, the gene could pass it to the third and fourth generation because there was no power to break it. God bless you, Brother Juma.
was not recognizing
it.
Forgive the old eyes. Praise the Lord. Yes, sir. In the Old Testament, the gene kept posting it. You'll say, we are in the New Testament. We are coming to that. There was no power to break that. There was no new birth to make all things new. But today,
I don't know.
We thank God for the new birth. You must be born again. We thank God for the New Testament. But the New Testament works within the blood. If any man is not under the blood, by the baptism of the Holy Ghost, then all the curses of the Old Testament can apply to him.
Biza okumuiraku.
Bisobola otambulira mu bulamu bwe.
Biza otambulira mu bulamu bwe.
St. Luke 22:20.
Luka omutuukirivu abina ebiri abiri.
He says likewise also, he took the cup after supper,
saying,
this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. The New Testament is in the blood. If you are in the blood, which is the new birth, it brings the life in the blood to come and awaken your gene, your eternal gene, which God deposited in you, by which God knew you before the foundation of the world. It gets awakened. It gets awakened. Amen.
Amen.
And then it begins to take control. Because the Holy Spirit will have found access to the center of your soul. All your decisions will be God. All your thinking will be God. So the New Testament is not a period of time, but rather the life from under the blood coming back to the worshiper. When that life comes back to the worshiper as the baptism of the Holy Ghost, then that person is in the new blood, I mean in the New Testament. That's what brings us into the New Testament. Amen.
Amen.
So as long as you are not in the New Testament, by the baptism of the Holy Ghost, the storage that passed over to you, amen,
amen,
by the natural parentage, will still control you.
That's galanga likufuga.
Ebisuubizo bya Katonda mu Kristo Yesu biriyi era amiina. Buli kisaamu ikiriza tajja kugemwa nsoni. Ekyo n'ekibaire ekigambo kya leero ni Innervale Ministries. Yogera kuno omusumba ku 0772-788-2422. Oba otukyalireko ku buweereza bwaife ku mayiro 2 okulingirira eisundiro ly'amafuta erya Haas Petrol Station ku Bagalukayo Kilos Eidinda. Innervale Ministries.
Wasuzo cho mungi, echiro chava lechitia. Bulungi, onarasu makava tula tulungi.
Baby, no, to.
Wesulirenga baby no mfaliso ugwa mutindo
atenga muangazi mugungu mubiri oguluma kuumula bulungi kyogere bakikuwe
rose form and see ebiro
kale munange dachi kawendo gerera disobola kubanga ditambula Mpola eranga ndi kubana tusigaze dachika isatu donka okubanga tuingira esawa ebiri edo bwire buno obwaleru munange nendo okubanga kwaisusayo okuva mu bakobo bose bwo okubanga obulira baba nefa aba innovation ministries erandi ndi tubigira mesh no kubanga bukukola bulunji ino okalinize mwino Moses Mutalia ndi wano kumwegwa busoga chenda kanuze mukaga busoga FM radio program yene nganzi ya chatuleje tutambuza okuva luna ku lwebalaza paka luna ku lokutanbulido tuvane sawa ndaje tutandikira ku twamalizanga tuvirane sawa diva isatu edo bwe nendo kubanga basima jamali kusizira kubanga muliriza amubitundu ebyenda uluna kaatu bale kubanga muteze era mu bale kubanga ebintu muli kujama sino kubanga mubitambuza mpola nongera kubiza ant munange ajama sino kubanga ozana akazano kaifikano akabusoga radio bingo ngondi gasta ibiri munana ndala star mukaga ash kusimya jolina ya Airtelo oba ya MTN iwe kastoba kunanku mibiri donka oida kumaliza nga kasente okawangira bulinyi tugabira abantu akasente era bajira mesi nokubanga bakola mu bintu bya makuru wena wobanga okawangwire otafuna chetu eta economic temperature akasente kano kageme bulunji no okaiye bulunji no oida kumaliza nga kasubira okubanga kakuyamba erange ebintu bitambwire bulunji ino mukwano gwange makanika tif kale lwao sebe kizinda ruba okubanga okitumbula wakobotibe nze nina abantu okubanga batera ku radio ne yachenda katunze mukaga basubira okubanga bawulira era bategera ebintu ebijja maiso munseno yona inangabo sikulu kubanga etambula munange nalo kubira ati amarika kagaza kubanga tona mu bitundu ebyenda ulo so mpegane ifo tulina kuwe tulima olina kuwolima ajamba sino kubanga otekateke nimiro yeyo osubulu kubanga osimbe ebirime obulambu sibulu kubanga butambula bulunji ina ma decision etakuleka ate tujjo okumalizanga ebintu bikoze biti era twamalizanga ate ebintu bitambule bulunji ino abana bonda basubulu kubanga bera ku masomera abasinga etidyo beri okwaba kaliyenge kiwumulo oba kiwumulo kisobola kubanga kitandika pegane abazirumuli nabana abana mbakume bulunji ino okusoma tukomya okajamba iso yongera iso tubakume tuteketeka atebya next time etamwe yokusatu yakamalizo yasubira kubanga tubisobeba bisoko kubanga batwala mu bibina ebindi so tubateketeke tubakume atusobira kubanga twiza enono de federa abana de basubira kubanga bakuliramu olondo subira kuba nense enunji jetwe gomba ndi yali woku ku subira kubanga tujiza singa munanga kujama sino kubanga tukole ekyo ekyetagisa okubanga tugundula tutegeka tuegeresa abana bano kikene kitufe kino okubanga kikolebwa erawo tunakola tutyo ebintu bidakuja mesh no kubanga bitambula bulunji ino oida kwikiriza netolem katuno kati den musawe yokubirindukira ne bana ifaba pathway era subira kubanga tuta